ويل سومالي كنذيسة ولقوم قعابة نبي العدي علي أو سدي لباتن سنجرة هيا دوانكو قوليستي أبال مرينتا سند والبا مرلا سيو صدنك قوفة يوغستا مينتا بدن كنذا إيداء دوزو أي كير تحي صدنك سنو نبي لا يامدحكا هيادك شقيسة برامجة دا قرقار كيو هرمرينتا إلوسو قابيو آي دي آر إف سيدا لغو شاقي قرال كوبان أو لغي سمية نبيل وحو هاتن إيران تيسي قف عاوية عرورتا دباتيسان إيو كجرتا حريها قحوتيقا هيادا او مامولو أيا كشاق بلوضي سوماليا سي او ماموشو برامجيدا هرمارينتا إي بنا أدني مادا إيا داتكا إي دقالادا إي أبارو ساميين سيدا وكالمركي او بلوضي عذر كسف مركا إي كوفيد سقال إيو طبان وحو هيادا آي دي آر إف كعاوية إن دووين انتو يبيا نديف أح أي جارسيسو داتكا دباتيسان هذا هو ريها VOA ذا كندا حسين نور حاجي أي نبي القد كا تلفون كا مقالة ذا تورنتو كوريستي وقهرين وحا ويدي وحا أي تهي أبال مرينتا وكوغوليستي
الحمد لله award is kawahawai award all once a year or lakabta sanadki hal mar lakabta award kaas waxaan ku saabsan tahay dadka oo qofka oo under 30 jiro and 30 qof oo across Canada like a select arena markaas waxa lagu soo binaa dadkan it's more about project for your captain that you are and he support go that can see so 30 hal kimara sanadki lakabta iyo 30 qof waay all of those. Awards go ahead and type that cost commercial social pay. How many projects or that go have to make go for sanity awi is still as you figure I for the future city or that could better low awi put a city or cost rehabilitation also bring to the social consultant. So awards go very competitive and open and a lot of cost application consultants. So that like how 30 cost levels collect them once a year.
What I today go so to say in at coming no to sodan cost. Maxay tahay ee wax ka dambeeyay ee aad sameysay
waxay lagu noqotay saddex qof oo shaqadan ka soo baxo anoo yaraa waa baxay adduunka dana ku soo shaqeynay dad badan oo faa'iideen waxa waa way diidan ina waxa samayso soo suugaan so chaana safaat maafsoonin alhamdulillah so meel adduunka dana ku soo shaqey so saas ee ilmo noqotay aan waxa rabaynaa dadkii dhan oo faa'iideen had u sheegina taan ama ina suubin karaan ina dadka caawin karo oo adduunka dana ku soo shaqeyn karo he also even candidate ala ku shaqeyn karo dadka oo wadan ka nal aan kara
waa tahay nabiil maxay kaaga dhigantahay marka inaad ka mid noqoto sodonka qof ee da'doodu ka yar tahay ee sodonka sano ee abaalmarinta ku guuleystay
alxamdulillah award policy waxa wax weyn ay la tahay anoo yara waxa suubi Canada ka baxa Somalia shaqalay guso si waxa ka bala hargeysa organization ka focus keen waxa UNICEF oo shaqeynay in dadka caawinayna research ala suubinay marka dambana waxa way country dhan oo ka soo shaqeyn waxa aad Somaliland dhaxda oo ka soo shaqeey Puntland waa aad Jubaland Koonfur Galbeed even Hamadna oo ka soo shaqeey so Somalia dhan si fiican ay u soo bartay afmay maya ahaat afmahaatri oo soo bartay country dhan oo ka soo shaqeey marka dambe Canada oo soo noqday organization ka leh director of programs ka noqday meeshaasna adduunka dhan ka shaqeynayeen so waxa aad meelal badan oo la gali kareen oo dhibaato badan ka socoto si oo Syria iyo Bangladesh iyo Turkey iyo Guyana meelal badan aad adduunka dhan oo dadka la caawinay oo ayaa wax la siinay education support that siinayna afmat so meelal badan aad so really proud of why ina oo happy of why we all Somali oo Canada ku dhalada oo adduunka dhan ka shaqeynay iyo award kind of resource so big deal ay la tahay alhamdulillah ugu dambeyntii waa maxay barnaamijyada hay'addu ay wado xilligan adag COVID-19 oo farabaan ku hayo dunida COVID-19 bilaawday in March of 2020 and then there has to been a global response program or that kala seen I both unta face mask that kala seen in a hygiene kit that kala seen in food and water ala seen so for example mela commit Somali hadila fili wa had that kala seen BLC water trucking al bilaawne mela la baraka dal bisa unta that seen iyo waxana seen dadka N95 masks but then our distribution as subini other also hygiene item at the policy had the city dinner or hand sanitizer or wipes we have some at the policy then I don't know if in Yemen lower the or COVID center go when and got mesh cola IDRF center code so mesh Yemen aku hasten Bangladesh aku hasten Syria Turkey, Gaza in Palestine, and also in Canada, face mask to see a large scale of health program. So inshallah, we're having more response or more programs with the CC because COVID-19 that we'll see here in Canada, also so we hope in some more programs, some more food, from virus time.
taasi waxa uu ahaa Nabiil Cabdi Cali oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Noor Haaji